Exclusive from Queen Jones.
My name is Chilewa.
Biwewe kampwa eafi. Olo bakambe panji sinisa kusia. Liwewe kanga vila fi. Olo balande shani shaka kushe.
Smart on it.